nifanya silali, because of you unanifanya misi. Shamunisha dalili lakini bado zioni, nikajitoa akili vizawadi kachuri. Silali, because of you unanifanya misi.